Onsabientisa
eya mukama
onsomesentisa
eya mukama
omoyo wentisa
eya mukama
nkule muntisa
eya mukama
nyamba zentisa
eya mukama
nyamba zentisa
eya mukama
ntenga gwe mukama asikiriza omoyo n'omubiri okusinga bana babantu nyamba zentisa
eya mukama
nziju zentisa
eya mukama
nyamba zentisa
eya mukama
nziju zentisa
eya mukama
mofisi muntadde njole zentisa
eya mukama
abantu nga balya enguzi nga bakayita kasimo entisa yenkume entangire ebiringa ebyo
eya mukama
kuba balinga abo tebalituuka ku lusozi lwo nyamba zentisa
eya mukama
nyamba zentisa
eya mukama
okutya mukama yensibuko y'amagezi nyamba zentisa mbera amagezi ganyamba okuyita mu nsi eno nyamba zentisa
eya mukama
nziju zentisa
eya mukama
nyamba zentisa
eya mukama
nziju zentisa abantu nga bali mu bwenzi nga babuyita bufumbo entisa yennyambe entangire ebiringa ebyo nemenga kwonoona kuba balinga abo taata ba muliro nyweza mu ntisa neetolooza entisa ezadde lya Yakobo ku lusozi Sinaayi wayogerako gye bali mu kubwatuka okungi babu n'emiwabu babasomesa entisa balemenga kwonoona baleme okubula nyamba zentisa taata nneme okubula nyamba zentisa
eya mukama
nyamba zentisa
eya mukama
abakutya mukama obayamba mu kusalawo nyamba zentisa walengere wala amanyi buli kimu atula mu nzikiza onyambe mu kusalawo nnema okubula okumpa mu makubo go Yesu nyamba zentisa
eya mukama
nyamba zentisa
eya mukama
Yisirayiri ng'eva Misiri wayole zentisa be wayawuna ennyanja n'obatemere kubo Falawo ng'abagoba taata n'ejjeje wadde emabega n'obakuba entisa nebazikirira mazzi bewatuka mu Kanani taata wayolesa entisa amawanga mu Kanani wagakuba entisa bewasimbula amawanga agali ag'amaanyi ne bakabaka baago bafuna entisa
eya mukama
nyamba zentisa
eya mukama
yadde nga bandaba yadde nga tebandaba nsigale n'entisa
eya mukama
mwede mu ntisa
eya mukama
malire mu ntisa
eya mukama.